motivating.
Stupid one, I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gona msit. Monday to Friday, kufala same feet. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman, paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubausa monga chondo. Yose mapinenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda befu na komba. Jehova efu asonda. Ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda befu na komba. Jehova efu asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the boss is back, rich peace. Benzo tizi mira ma phone, makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni pepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze pa top na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa kampani ya peze kani manager. Chinanzu una but don't test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinai bebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutensha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Getinda befu na bomba.